get divorced, two boys. Yeah. Yo, tell me who you do. Yawa na hisia, kila upepo napopita nishachoka kulia. Kuna malikia aliyenishika kama huyu. Wengi walikuja wakasepa, walijaa wakachuja, sawa na buja kama nekta. Haitaji kibito, kwa mimi nampenda, nami sitaji jicho wala denda. Hanikulii kama new star, uso skin show. Sipendi kucheza na love kama keyboard. Yeah, cheki shingo nyambuni. Mimi napenda jeans anavyo dress kitamaduni. Sijajuta nana data na idara, na kinua kambuta aliyona kasha la sigara. Yeah, kuna majaribu na silegi, siwazi kuwa mbali lo karibu hawalengi. Sahau pesa, sahau chata na bring, kicheche jipange, nipo kwenye chaka sahihi. Yeah, yo, bish nimefiata, unanikimbizia madumu mpaka unaiswa na nyata. Ona manyoya, paka nimeloa, squeeze na ngaa kama nimezama chaka la madoa.
Utabaki kuwa special, kwa mabisho we komesho. Misi tamaduni, habari ya mduni. You are someone special, asili ya nyumbani, ubora na wathamani. You are someone special, you are someone special.
Sije kijua kilele, ila mapenzi kama fuwa nataka kugua milele. Unatambua, nagombea ifadhi, wakikuchukua nita fight kama nagombea mibathi. Ume utatende, wala uzalau mwiba, joni pende mbaka nisahau shida. Natafuta, silali na njaa, wambie wanyakyusa sitaji ushauri na saa. Nimepotea na staki tafuta dira, joni weke kwenye chupa za kimira. Chagua kucheza popote unapotaka, iwe winga ama forward, kuna beki anayekukaba. Mimi nawe kwenye raha na shida, jana kushiba, furaha na misiba. Sikia, msimu mbichi ama mkavu, yo, hakika you're the queen of my love show. Forget the father, I'm a superstar. Sinyo pombo kini tosa mitakufa ba. Yeah, sikia vinanda, sikia drum kits, mwesa na disaster kwenye track.
Utabaki kuwa special, wako yesho, kwa mabisho weko mesho. Misi tamaduni, habari ya mduni. You are someone special, asili ya nyumbani, ubora na wathamani. You are someone special, you are someone special.